vanwanyani va rhandza ngopfu vavanuna manani.
Tilava ngopfu vavanuno, tilava ngopfu vavasati,
vavanyume
tilava ngopfu vavasati
mamani.
Tilava ngopfu vavasati
ndyangu ya hahluka,
tilava ngopfu vavanuno
amatiko,
tilava ngopfu vavasati
ndyangu ya hahluka,
tilava ngopfu vavanuno
amatiko. Baba, baba, baba.